Petra, Joe McKinney,
Sapi.
Yeah, hey. Ingoma isambe kinoma na joyu kipandi na soma na simi kama chata kila boma na kimbi za mahasla kila kona sioni jinsi gani watapona na hizi kazi zao easy come easy go now basi kazi kwao tumekalia makoo yao hapa sikuhakikishi usalama kabisa weni shuli fupi tu kama tiza kabla sijasema suwe shamaliza this time around na kuna kuunga unga makizi wanopunga upepo wengine kisampunga ni pepo na kemea yeah. Nobody care, utamdekea nani hapa tuna mbeleko nenda baby daycare. Shame, numbers na change, I can never be the same, same.
Huwezi kushindana na mimi, ko haini na pepea.
Yeah.
Sisi tukichapa kazi, hizo zao ni kuhembea. Tuna pepea,
yeah.
Hizo zao ni kuhembea, tuna pepea,
yeah.
Hizo zao ni kuhembea,
yeah.
Everybody know they can't mess with me. Check my rhyme book, homie, for the recipe. Bitch, I'm getting mine, ain't nobody wasting my time. I be all up on my grind, body smoking, it's obvious I'm entire bliss. I keep it low key, but then I gotta shine, bro. VG show to shots away, he's on mine, bro. We killing it and speeding up like a turbo. For sure, we bout to blow, we'll see how far I'm the shadow. Two for you, two sana, when you wear your figure bottle. Yeah, we popping all the bottles. Kamakawa, kamadawa, tunapata dala. Mina yo makini, towa fanya wapagawa. I'm the type of girl that want take your man. When me a pop it and a drop it, the alter him get. And it allowed up the thing, expose the business. I'm if you tell a girl, I saw the thing set. I'm the type of girl that want take your man. Pop it and a drop it, the alter him get. And let allowed up the thing, expose the business. I'm if you tell a girl, so the thing set.
Huwezi kushindana na mimi, niko haini na pepea.
Yeah.
Sisi tukichapa kazi, hizo zao ni kuhembea. Tuna pepea,
yeah.
Hizo zao ni kuhembea. Tuna pepea,
yeah.
Hizo zao ni kuhembea.
Yeah. Nobody care, utamdekea nani hapa tuna mbeleko nenda baby daycare. Shame, numbers na change, I can never be the same, same.
Huwezi kushindana na mimi, niko haini na pepea.
Yeah.
Sisi tukichapa kazi, hizo zao ni kuhembea. Tuna pepea, yeah.
Hey.
Hizo zao ni kuhembea. Tuna pepea, yeah.
Hey.
Hizo zao ni kuhembea. Huwezi kushindana na mimi, niko haini na pepea.
Yeah.
Sisi tukichapa kazi, hizo zao ni kuhembea. Tuna pepea,
yeah.
Hizo zao ni kuhembea. Tuna pepea,
yeah.
Hizo zao ni kuhembea.
Sapi.
Hizo zao ni kuhembea,
yeah.
Hizo zao ni kuhembea,
yeah.
Hizo zao ni kuhembea,
yeah.
Hizo zao ni kuhembea,
yeah.